Uganda ganyigiriza amateka gatulugunya mwana amateka ga Uganda ganyigiriza abayimbi gatusalako basire queen gabakonako abebala gabasalako mwana amateka ga Uganda ganyigiriza ababoda gabasalako nabavuga taxi gabasalako abona gabasalako amateka ga Uganda ganyigokufa obusajja bukuba kiboko kale obusajja tiyagas wabula wabula Uganda wabula amateka ga Uganda ganyigokufa amateka ganyigiriza mwana amateka ga Uganda ganyigiriza amateka gatulugunya mwana amateka ga Uganda ganyigokufa wabula twajirwa wabula twajirwa
Mutuvuga speed, mutuwala banya Uwe mundu, kuwa vikone Amateka gatulugunya Amateka ge Uganda ganyigiriza Amateka ganyigiriza Amateka ge Uganda gatulugunya Gatulugunya Amateka ge Uganda ganyigiriza
Kisaba abakwasiza amateka Wabula, mutu yambe kale Wabula mubafe mubo kwa tenganyanya Mubelenga, mama no mwana Tulindenga balinda Kristo Mutu yambe temutu kuba pisto Temutu kuba pisto
Wabula twajirwa Wabula twajirwa Wabula twajirwa
Amateka ge Uganda ganyigiriza
Wabula twajirwa Wabula twajirwa Wabula twajirwa
Amateka ge Uganda ganyigiriza
Mabombe, gakunyigiriza.